na na baby no. Kununia na na baby no. Mambo ya kupigana na baby no. Eti ni achane na baby no. Sikujua nitapenda hivi. Akinyaja minakuwa chizi.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni portable mat. Play some music ghetto kuna pat. Look at your back. Gozi mwana na chuchu sindano. Oh yeah. Ona mumu kaumba. Toto special somu tumba. Yendo mama mwenye nyumba. Wasompena wamechunda. Sikujua nitapenda hivi. Akinyaja minakuwa chizi. Oh yeah.
Baby turn around, I wanna see your back. Biggie heavy heavy afu tumbo flat. Ukimwaga maji ni portable mat. Play some music ghetto kuna pat.